inapoingia 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 inakimamba inapoingia kwanza tamu inapoingia peku peku inavyoingia najikutaka imezama navyozipeleka sia kwako sina gawa ujanja nacheza na wewe banga baila bamba
baila
baila bamba Anatishia tishia na staranga Nikiwa naye tunaenda sambamba Ananisifa tamu anailamba Oh, sijisomi Bado napenda sikomi Paka napata kichomi Asubuhi na jioni Kwako sinaga ujanja Nacheza na wewe vanga Baila bamba
Baila
Baila bamba Baila bamba Baby yani unanikosha Penzi tamu hadhara naropoka Unioshe kama nikichafuka Iyo kote kama nikidondosha Yani inama inuka Kichura naruka Yanayo nikuruka